Tuko oblock na makando kwa giza. Majo mekula nare usiple na stima.
Wacho skanyaga kibu chongo skanyaga.
Tuko oblock na makando kwa giza. Leo kuna boy analala kwa freezer.
Boka boy mena devil boka boy mena.
Nisio gopi smoke, nisio gopi no. Ndako smoke kama loud ya Canada.
Ini Glock 19, nani full clip. Blena anadhani hini banana, tu Glock na zina fanana.
Zisha zoe ya kubeba lawama. Ground nare watch kwenye na kanyaga. Nimeriet kini tome pagawa. Fly high bila bila mabawa. Na koko high bado jua when you walking dead. Ninge kwawe na beef na mimi nge jinyuri instead. Si spread rumors miganji na spread. Success inani effect. Number uno simba tui kweni Batman. Ata sungura na ishinda ujanja. Silas man kutress. Kicho yako neka order. Waki deliver na ikanja. Tuko outlock na makando kwa giza. Majo mekula nare usiple na stima.
Wacho skanyaga kebo chongo skanyaga.
Tuko oblock na makando kwa giza. Leo kuna boy analala kwa freezer.
Boka boy mena devo, boka boy mena devo.
Unstoppable, awezi ni makan makabu. Game 90, El Matado, ni Nurdin. Na uja chonga mini mwalalo. Maya devil kona blue kwenye bungalow. Na buy Sprite, unaza pull up na lean. Et, zime mshika nika ako jing. We, all this gold, nanga kama sling. Utadunge apa wezi fanya kitu na do. Dance all ama piano kitu yote na do. Hizo kicks umeva ni ma number 2. Liza number 1 tunafuatanga mdundo. Chimbo chimbo malizwa na makumbo. Wendo kipa karada na achia. Ambia mana top player meingia. Mi mtu ba na flow kagasia. Niko na knowledge ya kupaki on top. Businessman nazi make nazi copy. Makenya ndoi hapa ukide uneza copy. Neza copy. Niko na knowledge ya kupaki on top. Businessman nazi make nazi copy. Weni mtoi wakukam kichwa chini cheza Loki. Kichwa chini cheza
Tuko Loki. Tuko oblock na makando kwa giza. Majo mekula nare usiple na stima.
Wacho skanyaga kebo chongo skanyaga.
Tuko oblock na makando kwa giza. Leo kuna boy analala kwa freezer.
Mboka boy mena devo, boka boy mena devo.
Nini wari nini waria. Wana baronja sana tukipatana. Wanajifanya mamori ya mini wa east na siku tambui mori. Take notes mini audio. Mini wa east na siku tambui mori. Take notes mini audio.
Na stack door hadi 34 brick. Foundation imestunya wezi vunja hii brick wewe. Kicho chini ni ma bicycle kick. Itabidi mmetapa hakuna cha picks. Cross apa cut falano na dim dim. Ukide smoke na mafati na maslim slim. Official shot nimepigilia na bling bling. Mini kingpin.
Unstoppable, stoppable, stoppable. Hato skizi trap boys au zinabo. Niko hustle nina die on the modo. Funga mdomo wewe modo.
Ati oblock mko patrol. Mafans wako chini wanashinda wamenitisha za macho. Sina kitu kula vako. Do zingine siko kwa trafon. Kata yo mwede. Oblock mko patrol. Mafans wako chini wanashinda wamenitisha za macho. Sina kitu kula vako. Do zingine siko kwa trafon. Kata yo kenje.
Tuko oblock na makando kwa giza. Majo mekula nare usiple na stima.
Wacho skanyaga kebo chongo skanyaga.
Tuko oblock na makando kwa giza. Leo kuna boy analala kwa freezer.
Boka boy mena devo, boka boy mena devo.
Misio gopi smoke, misio gopi no. Ndako smoke kama loud ya Canada. Hini Glock 19, nani full clip. Blena anadhani hini banana. Tu Glock na zina fanana.